akashia kebio kone nchariro kasinka na abakaba abesimbe kuwa presidenti na abakuru mbitongo liku mademeno kusinge cha polisi urokuwa tochi mungeri ya hakuwege jatambula mwebilo bino uchijide mkwe mulugunya kunju kuhudu urochi wina chene yupiurongi lewa kumadembe jivakula mwejabe mbugu mwe ya hakuwege ayugeda kachika kebio kulonda Julius Mchungu za atubuli dente sinka ni genjele duwa mwaka kasanga kakuwege damu okutambira kunono ye mirembe obuka kamu ateno okuteesa
okubako ensonga zebogerako ezikwata ku campaigns olukunga nalono ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna a reports okuva mu ba agents bongeri tijabala ba campaigns bazitambula okufuna ensonga zonna zebabanga balabye nga zizzeewo mu campaigns ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezezeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda beyongera okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka lwe lugendo okuba olukungaana olwokusatu akichoke vyo kulonda weka gendo kutuza okuva kampeni zo besimbi okuva president zitandika enakuza omwezi abiri mumwenda omwezi ogwo mwenda.